Kwathi uma lithambama leli langa kwabe kufukulahleka kwethemba lokuphinde ngizwizwe limemeza qede ngisabele ngithi kwenze njani ngokwazi sengikhona mama kwenze njani ukutheni ungasakwazi ukuzimela ngezinyawo zakho zombili ukuhamba kwakho ekhaya nelanga kuyamuzi liyagega sigcina ukubona kuphuma sizibone selotro ithunzi nefu lobumnyama kulomuzi lokhu lazungeza njalo emva kokuwa kwaleyansika khuluma nami kuphileka kanjani ngaphandle kwakho insila yosisi iqaqela ebusweni kuthina sinsana siwumtshingo bethwa ngubani nendlala ithola ukudla kuthina mama wathi usishiya nobani kuleli khaya yathusa mama ukuthi wena wadela ukuphila wanikela ngomzimba wakhe emathuneni wabuya ekhaya usulele ngomhlanu uphume umuntu obuyayo uhamba ngezakho zombili ohambeni lwakho kwenzakaleni kanti wena uvumeleni ukushona kwelanga elafika nesilile ekhaya labe lisitshela naleni ezala mina intokazi ayisekho kulo mhlaba dali isho umzali kwenzeka kanjani ukuthi ahambe ashize ingane zakhe zincane ngemuva umama uma ehamba wayecabanga ukuthi sizosala sithi mama kubani uyazi umama ukuthi ekhaya akunababa uyazi umama ukuthi ekhaya akunababa ubethu uhambe emumva usishiya nobani ngaphandle kukamama kuwe kufa ngiyasinikela ngicela uthathe nami ungenayo akunampilo engayiphila ngaphandle kwalesi salukwazi kuleli khaya amanyala lempilo ofisa ukusiphilisa yona kwenzeka kanjani ukuthi ingane izalwe maqede ingabi namzali ingane kuyenzeka nikwazi ukusikhulisa ngaphandle kukamama saze sabangcwaba abazali bethu sibancane ngaze ngafisa ukuyazi inhloso yakho nkosi ngaleli khaya lami uma wena usukwazi ukuthatha insika yokugcina uhlomuzi awudlomuhla uphelele emhlabathini yini na ukwazi insele kanje mahlathanayo